Musa Dosi.
Kwa kweli wewe ni Mungu, acha nikimbie. Nikimbie, nikimbie. Tena nikucheze. Nikimbie, nikimbie. Nikurudie. Nikimbie, nikimbie. Tena nikucheze. Nikimbie, nikimbie.
You're a mighty God.
Let me dance for you, dance for you, dance for you. Let me sing for you, sing for you, sing for you. Let me dance for you, dance for you, dance for you. Let me sing for you, sing for you, sing for you.
Oh, meti na wakucheze, wakucheze. Papa kitu akudumie.
Let me dance for you, dance for you, dance for you. Let me sing for you, sing for you, sing for you.
Kwa kweli wewe ni Mungu, acha nikimbie. Kwa kweli wewe ni Mungu, acha nikimbie. Nikimbie, nikimbie. Tena nikucheze. Nikimbie.
Nafsi yangu kwamba wewe ni mkombozi wangu, maadui wangu nao pia wote wakimbie.